Amérique jamana chidea so nyemro Anthony Blinken kanaka ke Amérique jamana ka chiden foloye mibinata chinois jamana na kabini samba fla unitan segina Anthony Blinken Amérique chidea so nyemro ka fola.
Competition is one thing, conflict is another, and it's strongly in interest to make sure that even as we compete very, very vigorously.
Sinaya ye fen kelen, bembalia ye fen wore, wa, abina an nafa kosobe ka laje ko haline ambe nyon korobo ni fanye kosobe, amba yere tanga nyon dama ka bunya ka kekelei. O kechogo doye ka laje ni kuma nyon asra ou nyuman be ibulo tiena. Na folo soro siraw ye nyangili bere la gosi sinwa chekada dola ka sababu ke ayi Ukraine jamana ja no ye satellite fe di Russi jamana ka sora si jekulu wakmerma Russi jamana ka kele mibina ke ni Ukraine ye obina ke Blinken ka tama ni folo folo kodoye Fedan Patel nale ye Amerika jamana chilean so ka kumala sela korosiki doye ayi kanto.
We are closely monitoring the situation as we have been and we continue to communicate.
Ambe ka ko ni mbe kolosi kosebe wa ambeta fe ka kunafuni di chinois jamana ma na foloma fen de meni be na ni miye irisika kelela ni Ukraine antorafana ka jea forobala ni dankana jamana o jamana ye ko ka nyesi Ukraine kelema ajele do kosobe ko irisibe ka Ukraine jamana ka dambetie forobala ani Ukraine jamana ka yarama horan Amerika jamana ba nyini ka chinois jamana ma don kurala ka segi droguko oni wati jigini konyoka seke seke likela ko jamana fla nunu Tafeka fen chama yelama uka jenyonga chowaula. Bonin Lin ni ale shin chekeda China Power Project nyamoye chekeda noye Center for Strategic and International Study la.
I don't see Secretary Blinken's trip as fundamentally changing.
Netaye ko Secretary Blinken katamani ye fen baye mimbeta srado fe wal masra warefe. Wa netaye misalala ko Amerikono nyongodam mimbeke ni chinoise obina falen kosebe ka bo nintamanina. Sablon, nous le Congrès au Corfola obé sinwa jamana okala nyini nyininga ka foko Amérique manga don kuma nyoya la kuma nyoya dron kama Michael McCall ye wasablon ka kokan jekulu nyamwoye.
I'm very again, very skeptical. You're gonna see.
Aye, kanto ko nebe sika sika kosebe tu kosebe ko au bina feon feon falin kabo jamana tigi zife ne hakila uba don ukala nyini emi wa ntaye ko ni marani befui falin tena ukola kasoro Republican wasablon so nyema noi Kevin McCarthy ba feka ta bo Taiwan na nyina san koronana Amerika jamana nyemo ni wasa deundo bina chinois jamana la somi sorasi fanga farati bunyala.